Nategedde wabaddewo pressure nnene tumwine ng'agamba nti sekikubo tava tateebwa. Naye nsiima kkooti n'ebeera n'omugongo n'egamba nti sekikubo ateebwe ave wano. Kubanga ensonga mwagijja olw'emiyaga gye babadde baagala bagimenyemenyere ne mugiteeka ku ggwanga lyonna. Eggwanga ne limanya obutali bwenkanya naye okunyigiriza abantu aba wansi okubabuzaako eddembe ate nga beeyagaliza buko. Gye nno tumwine ensonga za katale kubanga alina akatale akakaka ekyemmamba. Agenda maaso ayagala akatale ekyemmamba kikaba kakola. Erw'emiyaga tesibwangako komishona atagisibanga batutulugunyiza bwerere. Bw'aba ayagala ye gyeno tumwine enyini aleme kwekweka mu polisi ajje enyini ajje tulwanire erw'emiyaga. Emisango ejja 210 n'okwatira sekikubo nti kubanga atutte ente za kalantini mu katale n'ovaayo nti RPC gwe nkubye n'ovaayo nti nkubye DPC n'ovaayo nti njasize ekidomola ky'amata ate n'oleeta emisango ejja 210 naye ase baafu za NRM n'ebitabo baswadde.